studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Mamadou Keita to bogi jande ga fandu hala Mamadou Sama Sikou jamnyalli sakiraabe kedibe coronavirus ben bangal la kabaruji di ngana gonga ben kewdi na do bembe ande kessede gila ko nyaw o nati leledi mali yo alhali imindo hakkilaji jamarande fa sanne e on wattu goto o mbiyen natti allaji kewdi taykama ele hun cangol hore dabareji sakkade nyaw o bangal la mbiyen mobilage dawnoji yimbe ko dum fufu sambini o do kabar o jaw mudum ele journal meden Amnesty International yaltini tongande mayre kala hitande do mbiyen hakkeji tomonte en e le to dewtere nde holtama wiide chapani jetti e joyi le temdere mbiyen bonandaji chatudi hitande 2019 fufu le region muti wada dinguni sembe kabaruji amen hande kikide alal bare mbiyen jetti lewru avril hitande 2020 bismillah sakirabe gilla ko nyaw coronavirus o naati leledi mali mbiyen nyande noga e joyi lewru mars mbiyen kabaruji kewdi ngabbi du bembe ande kessede won holitibe mbiyen nawtorade lekki balebe won mbiyen biibe hinnaade mbiyen duwawuji yalla hisude nyaw covid-19 dunke en kabaru cellal holiti wiide ana hani jamarnde rento e dido kabaruji di mbiyen gundinaka kedanna ko hebani en Mariam Koulibaly du fastango alsisi
ana heba jonte joonu bibe leedi mali ana wurdi nyaaw biyetedo coronavirus le odo nyaaw yimbe fa heew ana wondi wiide kanyoe ana jogani mo safari le hakkuni mabbe chawrobe balebe doktoren fa yottale dunke andani be nyaawaji ko heewi ana jabani beedo yimbe nga halaji mabbe di wana ko nangi hore yimbe yogabe le internet woni ko be kalta hala safareji mabbe nafoji nyaawo le hakkune ido safareji ha ko ledde defetede fa yottale wattude bulangal kinemu ana hen beedaade dum ko heewi yimbe fu ana wondi wiide nange ana jogani darni bangal uytude farati waytugol nyawo du ana wawino wodintinde leede sahengel fu nyaw mbietedo coronavirus le imma daraji hokkude kabaru ngaji di ngana laudi yimbe do internet dine ngaji di wana kedinaade chaggal so min jari bangal dina alislamako min jiyan won kongol gonnodo le kunde yimbe biido won lebon gondo hakkune alqur'ana o chawro nyawo jeddi lewru avril bettindu do kammuto mbide mbawino yide le lewndu debbo joginodo bingel mo annasara embe ko heewi e mum fu holliti wiide ngardo fa hala timode nyaw horabe leendi daranibe challal an narda yimbe fu fati holo kabaru ngaji di ngana laudi nodirtede fake news on narda yimbe fu teddina dabereji bamadi bangal sakare odo nyaw ga ko heewi hakune yimbe fu bi kabaru ngaji faiso di ngana laudi jike e juude mabbe sabe faado mi ngoni hande do wala fu safar kebanaado nyaw coronavirus o
waydi don doygul mbenna waydi holare kulol mbenna hegude nyaw covid-19 ngoni torraji do yimbe le batte odo nyaw coronavirus leedi mali dunke en cellal holti wiide dunke en cellal holti wiide dum do na jogi kuteji kewdi do cellal hakilo denno won ko be mbajike yimbele kedanna ko docteur Mohamed Touré horojo fedde psychologue en leedi mali halni e telephone Fatia Yatara du fastango alsisi
odo tidala mawdo kasin dindo balligo yimbe nokuje de fu sabi odo kabaru ana wawi handinde neddo o mo wawi wadude neddo hakkilaji di modja sabi won yimbe gombe to be jida gonga won yimbe le wobe gombe to be landinaaki fewtude e odo nyaw won dati yogaji gondi to bawdi jokkede selde hokkude yimbe kabaru ngaji di ngana laudi yimbe ana hani fartide hedaade kabaru ngaji kalteji bangal odo nyaw e be kani tawrede noppi kede toji kabaru ngaji lobbi yalla e be keba rentade mi de narda yimbe fu teddina dabe reji pamadi bangal sakade odo nyaw mide narda bibbe leendi fu gollila hakkilem be ballondira yalla mide keba wawde jabbinde odo wattu mide narda be kasendu teddinde dabereji di sudu kumani do challale leendi hokki bangal sakade odo nyaw
kala jibi bedoral famu do mbiyon hejuji su tamani na mbawi nawtara bembal whatsapp numero won 76 70 88 51 via momo budu yobata e mudu 37 321. Hande jetti lewru avril mbiyen be samtana nyaw covid mbiyen coronavirus o leelini mali yo yimbe sappo e jeegom gouvernement holti wiide dun taton wobbe tawrama nyaw o goddo dun heddiki hen denno yo hankasin chapan joy e jenamo mbiye e jenayo yimbe le ngoni ciwbe odo nyaw o leelidi mendi fa hande bangal kabaruji di dabareji cenam e labal di lam o holiti ga mbiyen gilla ko nyaw o naati leelidi mendi taba ka fi wonande men mobilaji dawnuji yimbe ko dun sambini dun mbi tama yo mbiyen frati modo wonande jamarnde keddanna ko mani en Fatia Taradou Fessango Alsisi
yopude metere goto hakkune neddo jodido bangema le bus ngaji sotrama fa yotare taxi woni dabereji di donno e mobilaji di waji bina wadde le golleji habude nyaw mbietedo coronavirus odo sharia holiti wiide adado yimbe jeo nato nobe le taxi ngaji lato yimbe tatu moto ngaji baddinoji yimbe dido lato neddo goto kasenu bus ngaji di fati bama yimbe dawobe ko buri debe sappo faiso gouvernement leedi bami odo sharia bangal sotramaji taxi fa yotade bus ngaji di nesu ngaji yimbe ka ana wodi waytade dawobe ana wondi nade ko buri debe sapo le bus ngaji di nokay neddo heddi nade le sotrama ngaji di joyon won le taxi ngaji di fa yoto moto ngaji gondudi wadinde yimbe didon komi gondi london dirde woni so o dabere pamado halam wala to kasin sudu ministre kumaninu yagol wartude yimbe holliti wiide sharia o ana wodi fa hande le wi sudu ministre kumanido yagol wartude yimbe le kongol mohammed ould mamuni darani le yottinde kabaruji nudo sudu police en gombe le circulation o jeyi wajin binde donno be mobilaji di jokkude lawol sharia o police en be ka holliti wiide wala fuko gouvernement leendi waddi e mab bangal ido golleji le wi horejo ccr abdoulaye koulibaly gouvernement leendi wala fu talkul ko wadde mako bajin binomo wajin binde donno be mobilaji di teddinde sharia o dunke andan be cellal holliti wiide hawtide yimbe le mobilaji di ana wawi beydude waytagol nyaaw o no nawir so fay hunde wadaka
iwde ngalure pari yottaade mbiyen ngalure dakar bibe leedi mali hewbe na tampi batte nyaw coronavirus o wakkat joon o mbiyen hande jetti liru avril hitande 2020 noga e jago mo sakrabe amen ngoni be nyaw o lati sababu mudun do leedi france so fay goto e malinkobe gonbe senegal hebal nyaw o hewbe mabbe kay mbiyen kebali yaltude batte uddugul keridi kedanna ko hebani en mbiyen maliki jallo du faytango min e alcisse
leedi france goto hakkune leede to nyaw coronavirus o hebi sembe nyaw o wari ko buri yimbe ujinay le leydi France ni fedde bibe leydi Mali gondo le dido leydi heji na ka tiagal fayso adadu bibe leydi Mali nyawbe gombe tobe andaka to min goni hande do ho conseil de malien de l'extérieur holliti wiide ana buri yimbe nogay maybe nyawo demba jabira horejo conseil de base
la situation
adadu yimbe le yubbe be beedi ke jati wakkat dun o e mbara noga e jagomo bangal kabaruji cagtidi di ko buri hewdo dun yimbe le hakkunde dubi 76 e dubi 77 e ko fawi be dubi mum jottaki
le leydi senegal wala fu biddo leydi mali mo nyaw coronavirus o yeey mum le nyolom hande le wi horejo conseil de base malien en jodibe le leydi senegal ko dum woni fu almadan ibrahim touré holliti wiide ko battoto teme joy yimbe bibbe leydi mali woni nonkube yaltude senegal sababu ko frontiere ngaydi udda
gonnobe li internet ngaji di taki wiide kanti ngaydi fu udama denno imad radio be gondi wadde hakunde jijirabe mabbe e yimbe le hobbe be bandi wakkat jun o yela be do sugabe ko fuf yurutade e leleji ndi so keddibe be julabe ngarbe wadde imadraji hajuji mun en be do kay hedro kalisi be notre ko fuf fatimi do dabrande humcente horande tawe ko hoybe mabbe wala mbudu
le yontere bettinde won lettre kollitinde wiide temere joy malien en gombe senegal be warafa wartire le leendi nga horejo conseil de base malien en gombe senegal holliti wiide ko lettre ne banta sababu rafi hedde laawi uude senegal warde mali kanyen so be yimbe warti to be deseteto ana woy yonki mako sanni almadani ibrahim touré
kama dun ko buri hewde e mabbe hewti ko leedi ndi holti wiide fe dabare bisumude be kambe ne be jida fi rutade ni enne kala mo heba rutade to leedi mali tun heddoto senegal ñande alkamsare jena liru avril ben wattu 10h woni ko cour constitutionnel yaltinta jaabuji wotte député en ñande noga e jena liru mars second tour oju ñande sappo e jena liru avril bangi goddo dun fa hande horojo pelle hirdube lamu o yitaka sumale sise ebe wondi non be wondi non be fuf tutama non le cercle ñafenki ana wara hande jonte ben didi imadara ben ebe wonno imadara mabbe tenugol yimbe so be wondi be fuf njopitama kanko kay fa hande o yitaka juude yimbe be ni fa hande bangal kabaruji de mbiyan ko buri 75 e joy hipngoji chatudi hitande 2019 fuf le region muti wada dum woni ko holita e le tongande kala hitande amnesty international yaltunde nyande jeddi lewru avril ndenno e mere holtama wiide mbiyan dernagu le wudundu satti sanne buri fuf bangal basiji hakunde sinuji kedanna ko hebani en amsetu touré du festango alcisse
hakke teme nay e debbe sapo civil en woni barabe le lebi jago arande hitande 2019 ne ko buri sukabe temdere debbe sapo woni barabe le hakkune beedo yimbe barabe teme didi debbe sapo woni jiabe region mopti tongande bami misalli attaque ogosago to yimbe temdere debbe sapo wara kasen dun geni mbieteni kulongo pel to chapante jeddi civil en wara beedare dun tew yimbe nogay woni jiade ko hewe mabbe fu le ulli fadda le geni mbieteni pe region mopti talkuru amnesty international holliti wiide ko buri ujinere cuude e kol woni uddudi sababu rafi denago to yoppi ko hewe janginobe eggude gendi sukabe ujina iteme tati woni gombe le tidalla bangal uddude cuude e kol ngaji di
studio tamani yo pabal lamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sengari gatna sengari kabaruji amen na ndar raison ngaji di mbiyan to kulikroton hultama to kulikroton hultama wiide yimbe le sapo en jerton keddi e asida ngaji teme tato en nogo yan dun goni barmube e le lewru mars hitande 2020 e le raison kulikro o ben kabaru o hultama ben le tongande e gollirde humaninde protection civile e wi tongande de ko ben adadu lewru mars hikka mbiyan na da buri lewru fevrier sabi den tato woni keddibe hen neddo goto dum no heddike bangal ben neddo goddo yulike en jam fa hande e lewru mars dum woni ko holti tongande de en timiniran kabaruji di to mbiyen an songo tun hultama wiide mobile euro mobile neddo goto wirudo ayru leedi niger mbiyen la hippe yimbe la hippe do mobile euro ngel dayru leedi niger e nyande jeddi lewru avril hitande 2020 e nokku e wuro mbiyen goddi do an songo kiloji tem e chapande joyi e joyi hultama wiide mbiyen bandi en be do motoji gonno be nangi mobile o be bammi be baabe teti yimbe la kala ko jogi non fabe dama be yardu dun mobile ngel be do jaati wulti wiide kay mbien yonki fu feddaki e mbien e le o do kabar o fa hande micitido wiide fadame wayno dirde andon wiide mbien gattona hakkille koy mon fa hande bangal e nyaaw corona virus on denno kala ko juude mo memeto tinno don cioccion yalla mbien patu nyaaw o e mbien rabondira yimbe dum feewi do seeden yewtuma den wawande